zawadi na nani wewe tu na ndiye wangu wa maisha ni mapozi yako ndo alinifanya mimi nikuone wewe simama mtoni
inadateta yako shingo demo mwenye maringo kirembuo kidengua wanipa usongo sio siri umeumbika tena ukafambika mithili ya malaika popote wasifika kila kona ya mta watu wakushangaa Swim rainbow live na smile na pendu live simple mashavu yenye simple mapoza mekwenda cause na macho ya uchokozi nyuma yako kuna movie zinaleta paradise na pendu live simple mashavu yenye simple mapoza mekwenda cause na macho ya uchokozi nyuma yako kuna movie zinaleta paradise
nifanye pole mimi nipaka wewe
kwa nyoro zako mimi si wewe
mapozi yako ndo alinifanya mimi nikuone wewe mimi si mtoni Wezi shawdy na nani wewe tu Na ndiye wangu wa maisha ni Mapozi yako ndo alinifanya mi Nikuone uwe misima mtoni
Na ndiye yeah Sexy girl me want tell you say You got me losing my mind Sexy girl me want tell you say You got me fantasizing Tila ide bust me brain every time I see your face
Fantastic, bring your body like that. Fantastic, woman, you nice, sweet. Fantastic, bring your body like that. Fantastic.
A lot of mercy, mercy, mercy. Baby girl, I wanna touch you, touch you, touch you. A lot of mercy, mercy, mercy. Baby girl, I wanna touch you, touch you, touch you.
Umeni fanya kwa lime, mene fanga wewe. Kwa nyoro zako misi wewe. Mapozi yako wali nifanya me. Nikuone wewe misi mamtoni. Siji wezi shawdy na nani wewe.
Mitaani kwamba kuna mademu waloumbika wenye shepu nzuri na figa nzuri tena wanaojipamba wakapambika lakini wangu meshwata na wala namba ana mvuto hata bila kujipamba ana mvuto hata bila kunyuka pamba yani ni bonge la queen juu chini mbele nyuma kote yuko makini bling bling shani shani kama madini ndo maana mimi namuita Miss Mamtoni alokuja kugombea misi hapi nchini kwa nalivyobomba mashari si utani hata wakimwona lazima utamtamani utamtamana na bosheki kama vile snake lazima utampigia tiki misi wangu sio feki popote muona po lazima utamkubala na datisha rikatota na datisha tawaze nampenda yo 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 nampenda yo 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 yo
kwenye pole mimi nipaka wewe
kwenye ndo zako misi wewe
mapozi yako ndo alinifanya mimi
nikuone wewe misi mamtoni
sijiwezi shawdy na nani wewe tu